Unajua kuiga ni vibaya ila ukatazwi kujaribu tuzima dawa 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 tatizo kutibu twende sawa 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 taratibu ingawa sio lazima kusema kakimya pia ni jibu sawa respect it all rule number 1 japo chuki zao wanaweka kwenye utani hasa unataka ufunike harufu haiwezekani uone ujinga kama kazi za nje kupigia ndani horizon my face since a case rest usitest usipige kibesi kwa sauti sex I'm the best and I'm living life stress free so you can tell me nothing like my brother Kanye West you a new liar focus in your business move higher bamba bongo kazi mzee na full higher bo rudi chini brother hana bei ya juu mbaya kwele education is killer so Azizi keep liar four Mindo mtu kwanza kukuleta tizi chali yangu na ukasurvive kwa doo zangu maji utaitamma utatuma usipojituma unataka usikilizwe stories zenyewe huna mbwa akikuzoea na kufuata hadi msikitini mtu akikuzoea na kufuata ndotoni usingizini na una disi mapiano mempo utajiri ya sake mzee consistency is the key kwenye kutafuta mkate si hakuna mwafaka kwa hiyo matata yapo imanishi umekua kwa kumuita kaka baba yako una shukrani potea kwani wakubwa hawapo si tumekulea tumekufanya ume fika hapo na game ya Kenya kama msitu tu kiona kwa mbali unaona miti pamoja ndo mlivo celebrate ila ukisogea karibu hali sio shwari hakuna umoja kila kitu kipo separate I know you love then you hate then you love again I'm back again boy I stay back in the dark pen cut hasa so kwamba tukupendi ila tutaki mazoea wewe so jiwe ni fake kasimu za China uko lea sawa vibano na nyenye ndo anajua mguu sawa lost danganyo na vyuma hii ni natural power yani asali wewe shubiri kisa umeniambia ngoja sina haja kusubiri kama twendi njia moja zinaweza fanya majabu kipofu adakaona noma yeah, mmefika hapa kwa tabu just na kona kona wape wenzako jawabu kama umeshani soma na uwezi shiba penati sababu umekuna kona na utajua maskini akili nguvu bebea kokoto kipima rap ya bongo ndo utajua sua kitoto so kitaka kuhakiki miki boko namba moko we jaribu tu kunchimba beat utasikia voko kama umemshindwa ukopizo kuna tafta matatizo for shizo manizo zo kubwa jinga hater for no reason if you hali gani saa hii hia inatusi ila inetusi neza fata bada hii hivyo sio ni sababu ya kulemba korasi mistari ya nyakili na inakanya mpaka basi sio ni sababu ya kulemba korasi story inafunza na inakanya mpaka basi sio ni sababu ya kulemba korasi
tutelewana tu tutelewana tu
sio ni sababu ya kulemba korasi
hey bon
wizo you know that he did
I know you know me well
nachangamsha game ya bongo imelala wewe unataka iamke iende wapi wewe acha ilale usiku wa manane kama wewe una usingizi kesha acha watu walale
Yeah,
respect the old gang
kumshinda King Zizi
look at you
kwendra kwanza ukiona ujazielewa hizo ngoma mpya ujua zipuuzi
okay
lakini tunashukuru kwa sababu umezisikiliza mambo ya streams ya In terms of Dora.